Jehovah, I give to you. noma sesigabeni lwenophinda phindiwe
siyaphila
nasemkhodini emkhodini wengonya
siyaphila
oh, Vananga pambili
Vananga pambili
Amanga labantu Besibona siphume ngozini zemoto
Siyaphila
Amanga labantu Bebona siphume mlilo
Siyaphila
Oh, inkosi Isibiyele zenze moto othuma ubuka ubheke emuva mangala ukuthi kwenzeka kanjani siphila lapho kungaphili umuntu khona sidlula nalapho kungahlu Daniel uke wangena emgodini ongcwele ingonyama wangamela phumi kodwa ngoba ubizwa ngegama lakhe siphila lapho kungaphili muntu abanye bethu they lost their jobs bangazi ukuthi kuzokuthiwani kodwa sidlula lapho ungahluli imuntu khona singisathi bazalwane asikho isikhali esenzelwe mina nawe Yesi yophumelela uJehova We survived COVID. Oh, masipila. Lapho. Hey, kungaphili. Kungaphili muntu khona. Esidluna. Oh, lapho. Kungadlula khona. Jehovah ngakuwe Sipina
Sipina
Kuma pina kona
Kuma
pina kona Sipina Kulonga kithi, kunosezweni.